Download music on Sorat.
Hey, I'm gonna be with pray and I'm busy.
Only young day, you know what I mean. Calling the Uji, Uji, the Gandhi Janim. Pasa Buri, Tandi, Uzani, Kanim. Kabunta Buri, Ugo, Bangana, Janim.
Pim, Wendy, Kuze, Wandala, Mako. Ndi, Ndi, Uda, Bazomo, Chitazo. Uyu, Mesandi, and Kaziwanga. Ndi, Ndi, Uda, Bochulu, Kazo, Chita.
Chonde, Chonde, Zangandi, Zifuna. Sizo, Pega, Kuti, Aone, Gembina. Nda, Puti, Kandeka, Kumu, Samalila. Chinika, Kwile, Chito, Yeo, Samalia.
Kazi wana kutawa Balibe chomwe umamuchitira Kuzolo wela kufala kaunjika
Kazu yumene damu vudigira Sambiri zanga ine wandijela Siningalole ine kumulepela
Nane sondi mamufira Sizinga teke kuti umute
Nane jita kupeleka lobola
Siningalole, siningaive
Pena bage kumajita kumanyazi Dizili mbana kande yake yankazi Tupilanga kukwida ntumazi Apenda ufuna ndige mabanchi
Siningalole kumusi Mopega, kazi yundi wanga Ndamvuti kila ntawi yose Iwe wango ubera poera
Iwe undi uze, biku iwe undi uze Kazi ndi wanga, iwe yondani wako
Kazi ndi wanga, pima kazi ndi wanga Uwandi tela zanga, ine singa musie
Chimbo funika umdi kukwirizana Yugo ndi nyenda tikukambilana Mungo amuna kumakwirizana Sindi funa kutitizi ambana
Iwe ndi nzanga, ndi nzanga Iyi ndi minyama Iwe ndi nemesa tima